ine ndadaranso ndithu lero poti ndaona kuti ayi muli nafe mu program ino ya tisanthule Bible. Program ndithu yomwe imapereka mpata kwa inuyo ndi ine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Ndikaulendo ndithu kokondwetsa zedi kwa munthu amene afuna atamvetsetsa mawu Mulungu, kuphunzira kutsatira ndithu Bible. Ayi ndi ulendo ndithu wokondweretsa kwambiri chifukwa tikutenga buku chipangano chakale kulisanthula tikathanalo kupita kuchipangano chatsopano nkubwerera chakale pang'ono-pang'ono. Pakali pano kwa masiku angapo masabata angapo tidakali ndithu mbuku la Deuteronomy. Kwa lero tili Deuteronomy chapter 11 ndipo tiyambira verse 15 pomwe tinalekezera mprogramu yapita ija. Timve zambiri za vana wa Israeli pa nkhani ya chipembedzo, malamulo a zakudya komanso aneneri onyenga. Mbale Osman Chirola Manda ndi mphunzitsi wathu mu programu ya Santhule Bible. Ndipo nayu
landirani moni mdzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Inu wokondedwa anzanga pa ulendo, lero ndi tsiku linanso labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi mu ulendo uno. Koma ndisanathe mtunda, ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 9 kuyambira verse 7 mpaka na chapter 11 kulekeza verse 14. Pamene tidaona zakulephera kwa Israeli, miyala ya malamulo atsopano, kupembedzera kwa Mose, kupatulidwa kwa Alevi, chisamalero cha Mulungu ndi lamulo la kutenga malo. Tsono lero tisandula kuchokera pa Deuteronomy chapter 11 kuyambira verse lake la 15 ndipo tikalowanso mu chapter 13 kulekeza verse 5. Momwe tiwone zakuti lamulo la kutenga malo likupitilira. Malo amodzi opembedzerapo malamulo azakudya ndi kuchenjeza za aneneri wonama. Ndipo mu programu yapitayi tidalekeze ndi mawu apa Deuteronomy chapter 9 verse 14 pamene tidati Mulungu adawapatsa dala malo amapiri ndipo sangathe kuchita ulimi wothirira. Chifukwa chachikulu ndi chakuti Israeli amayenera kudalira mvula yomwe Mulungu angagwetse kuchoka kumwamba. Potero Israeli amayenera kukhala chifupi ndi Mulungu wake kuti alandire madalitso amenewo. Chapter 11 verse 22 mpaka 25. Pakuti mukasunga chisungire malamulo awa onse amene ndikuwuzani kuachita, kukonda Yehova Mulungu wanu, kuyenda njira zake zonse ndi kumamatira. Pano tikuona po lamulo lalikulu lomwe ndilotenga malo. Mose akuwawuza ana a Israeli kuti awonetse chikondi chawo kwa Mulungu mwa njira yomvera malamulo wake wonse. 23 mpaka 25. Yehova adzapirikitsa amitundu awa onse pamaso pano ndipo mudzalanda amitundu akulu ndi amphamvu oposa inu. Pamalo ponse padzapondapo phazi lanu ndi panu kuyambira nyanjayo, nyanja ya Firate, kufikira nyanja Mtsogolo ndiwo malire wanu. Palibe munthu adzayima pamaso panu, Yehova Mulungu wanu adzanjenjemeletsa ndi kuopsa dziko lonse mudzapondapo chifukwa cha inu monga ananena ndinu. Mulungu akudula malire a dziko lomwe Israeli adzatenge. Koma pali lamulo lakuti adzatenga malo omwe apo ndipo phazi lawo. Taonani malire akuchokera kutali ku mtsinje wa Firate kapena kuti Euphrates ku dziko la Mesopotamia mpaka ku nyanja yayikulu ya Mediterranean ndi kuchoka ku Lebanoni kufika uchipululu komwe Mulungu anali kulankhula nawo. Ndipo mtunda wonsewu ukukwanira 300,000 square miles. Koma mwa dziko lonseli ana Israeli sanatenge ku dziko lokula kuposa 30,000 square miles ayi. Ngakhale nthawi ya Davide kapena nthawi ya Solomo pamene ufumu wawo unali waukulu kwambiri. Tsono tavani mawu awa akuti paliponse pamene phazi lanu lipo ndapo likhale lanu. Mawu awa akutanthauza kuti dziko lonse lija tanena poyambali ndi lawo popeza Mulungu adalamula. Koma taonani, adayenera ana Israeli kuyendera dziko lonse ndi kuponda mmalire kuti alitengeretu dzikolo. Popeza Mulungu akuti paliponse pamene paponda phazi lanu ndi panu pamenepo
koma taonani kuti sanathe kuyenda mmalire akewo kuti alitenge dzikolo. Ndipo tikaonanso nthawi ya Yoswa, Mulungu anabwereza kunena maomwewa, wokondedwa anzanga paulendo. Kudzera nkhaniyi, kodi tikhoza kuphunzira chani? Koma tamvani, pali kusiyana kwakukulu pakati pa moyo wauzimu wa Akhristu. Pali chifukwa chakuti Akhristu ena samatenga madalitso amwamba amene Mulungu adapereka kale. Izi zikhoza kuchitika pamene Mkhristu adziwa malire amene anapatsidwa mwa njira ya kukhala womvera. Tamvani zomwe akunena mu ndime yotsatirayi. Verse 26. Taonani, ndili kuyika pamaso panu lero dalitso ndi temberero. Tsono Mulungu atafotokozera bwino kufunika kwamvera Mulungu ndi kusamvera Mulungu, Israeli akupatsidwa mwayi wosankha mdalitso kapena kusankha tsoka. 27. Dalitso ngati mudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu amene ndikuwuzani lero lino. Tsono Mulungu wakhala akutsindika pakumvera malamulo ake. Wokondedwa, pano Mulungu afuna kutiphunzitsa kuti lamulo lovera ndi lofunika kwambiri mmoyo wa Chikhristu. Komabe mwina nkunena kuti ife timakhulupirira chisomo cha Mulungu. Zoonadi, tili mmasiku a chisomo, kotero kuti chisomo chomwecho chiyenera kulalikidwa ndithu. Ife timapulumutsidwa mwa chisomo ndipo tikusungidwa mwa chisomo. Ife tikukula mchisomo chomwechi ndipo tidzafika mwamba mwa chisomo chomwechi ndithu. Okonedwa, ndipo tidzakhala mwamba nthawi ya muyaya mwa chisomo chomwecho. Haleluya. Koma pafunika kunenetsa kuti ngati munthu wina sangende mmoyo womvera Mulungu, ndiye kuti akutaya madaliso ambiri. Tamvani, pa Yohane 14 verse 15, Yesu adanena kuti, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga, wokondedwa anzanga paulendo. Mau onsewa akutsindika, pakuti kumvera Mulungu ndi njira yokhayo yomwe ingabweretse chiyanjano chenicheni cha ulemerero ndi Mulungu. Apa ndipo ofunika kudzisanthula kuti kodi ine ndimamvera Mulunguyu? 28. Koma temberero, ngati simudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu ndi kupatuka mnjira ndi kuwuzani lero lino kutsata milungu ina imene simunayidziwa. Nkhani yomwe yakula kwambiri ndi yakuti Mulungu sakufuna ana a Israeli kuti akalowelere kupembedza mafano akalowa mdziko ilo. Ichi ndi chifukwa chakuti pali tsoka loopsa ndithu pakuchoka pamaso pa Yehova ndi kuyamba kupembedza mafano. Monga mukumbukira ino, tidanena kuti fano ndi chinthu china chilichonse chomwe moyo wako umatsamira kwambiri. Ichi ndi chomwe adanena Yesu pa Mateyu 6 verse 21. Adanena kuti pakuti kumene kuli chuma chako, komweko udzakhala mtima wakonso. Kodi ino mtima wanu umakhala kuti nthawi yambiri, kuza dziko kapena kuza Mulungu? Tsopano tikulowa mu chapter 12 mmene tione nkhani yakuti Israeli ayenera kukhala ndi malo amodzi opembedzera. Nthawi ina yake mbiri ya Israeli, tikubva kuti Mulungu anasankha Yerusalemu kukhala malo pamene kachisi amayenera kumangidwapo. Ana onse a Israeli anayenera kuchoka kwina kulikonse ndi kupita ku Yerusalemu kukapembedza Mulungu. Taonani kuti panali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti Mulungu wa Israeli ndi Mulungu wa sanje, amene safuna chikondi chake kuti agawane ndi wina. Ndiye nkhani ndiye kuti Mulungu samafuna kuti wana wa Israeli alowelere kuyamba kupembedza mafano. Monga mukumbuka kuti mitundu ya anthu omwe anali mdziko anali kupembedza mafano, kotero kuti ndi chifukwa chake Mulungu analamula kuti maguwa wonse a mafano agumulidwe. Ndiye taonani tsono, popeza maguwa amenewa sadagumulidwe, tele ndi chifukwa chake Mulungu akulamula kuti azisonkhana pa malo amodzi popembedza. Tsono kupembedza pamodzi kunathandizira kuti mtundu wa Israeli ubwere pamodzi ndi kuti nthawi yonse umakhala pamodzi pa nthawi ya madyerero osiyanasiyana ku Yerusalemu. Wokondedwa anzanga paulendo, masiku ano sitiyenera ife kukhala ndi malo amodzi opembedza Mulungu wathu, chifukwa chakuti Ambuye Yesu adauza mayi wachisamariya uja chifukwa chimene sayenera kupembedza pa malo amodzi. Tavani zomwe Yesuyo adamuza mayiyu pa Yohane 4:21-24. Iye adanena kuti, tamvela ine mkaziwe kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena mphiri ili kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchidziwa. Ife tilambira chimene tichidziwa. Pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda, koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira woona adzalambira Atate mu mzimu ndi mchoonadi. Pakuti Atate afuna wotere akhale womlambira Iye. Mulungu ndiye mzimu, ndipo womlambira Iye ayenera kumlambira mu mzimu ndi mchoonadi. Haleluya. Anzanga, chinthu chofunika kusunga kwambiri ndi chakuti wokhulupira wonse masiku ano sakumana malo amodzi kulambira kapena kupembedza Mulungu monga momwe amachita Aisraeli. Koma wokhulupirirawa amakumana mwa munthu umodzi ndiye Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye tikunenetsa pano kuti dzina la mpingo wanuwo suli wofunika kwambiri, koma funso nkuti, kodi inu mumakumana nawo anzanu mwa Yesu Khristu? Tsono uthenga pano ndi wakuti, ngati inu simukumana ndi anzanu mwa Yesu, ndiye kuti mumapembedza mafano. Popeza mumakumana pa chinthu china chomwe chimalowa mʼmalo mwa Yesu ameneyo. Tere mwina inu kumpingo mwanu mumapitirako kungokacheza ndi anzanu, kapena kuti kungokasangalala ndi kutsimikiza pano kuti uku ndikukupembedza mafanoko. Ndiye tikutsindika pano kuti kukumana ndi Yesu ndicho chinthu chofunika kwambiri kuti tichidziwe. Awa ndi malemba ndi maweruzo muziwasamalira kuwachita mʼdziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu anakupatsani likhale lanu lanu masiku onse akukhala ndi moyo inu pa dziko lapansi. Muononge konsekonse malo onse a mitundu amene mudzawalanda anatumikirako milungu yawo pa mapiri atali ndi pa zitunda ndi pasi pa mitengo yonse yobiriwira. Nimugumule magwawa wa ansembe ndi kuphwanya zoyimiritsa zawo ndi kutentha zifanizo zawo ndi kulikha mafano onsema a milungu yawo, ndipo muononge dzina lawo lichoke mʼmalomo. 4. Musamatero ndi Yehova Mulungu wanu. Okwanetwa, taonani kuti chifukwa chachikulu chomwe Mulungu anali kupereka zilango zosiyanasiyana nthawi yawo oweruza chinali kupembedza mafano. Basi tere ndi chifukwa chake mneneri Eliya anaadza kudzudzula za kupembedza mafano. Koma chifukwa chomwe Israeli anatengedwa ku ukapolo ku Babulo chinali chakuti anali kupembedza mafano. Ndipo tikaonanso chidzudzulo chomwe tichipeza mʼbuku lomaliza la chivumbulutso ndi chakupembedza mafano. Basi ndiye pamene tikamba za mafano a mʼmasiku apitawo sizikutanthauza kuti ife ndife wopatulika ku mafanowo. Ayi, mwina timaganiza kuti popeza ndife anthu ophunzira ndiye sitingalambire mafano, kodi ife tikhoza kunena moonadi mawa amenewa kuti sitipembedza mafano masiku ano? Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone chinthu china chilichonse chomwe chikuganiziridwa poyamba moyo mwanu kusiyana ndi Mulungu. Limenero ndilo fano tikulinena. Taonani, pali munthu wina amene anali wokonda Mulungu kwambiri, amene anakula ndi moyo wachipembedzo kwambiri. Ndiye kenaka analowa ntchito mʼbungwe lochuka, ndipo anali kugwira bwino ntchito yakeyo kote kuti posachedwa anamukweza pa ntchitopo. Tsono chimene chinali kuchitika ndi chakuti pamene anali kumukweza munthu uja, nthawi yomweyo anali kupezeka wotanganidwa kwambiri ndi ntchito yakeyo, kotero kuti nthawi yokhala mchipembedzo inali kuchepa. Momwemonso ntchito ija inalowa mʼmalo mwa Mulungu nisanduka Mulungu wake. Chimene ndikunena ndi chakuti ntchito yake kapena udindo wake ndi zimene sidasanduka milungu mʼmoyo wake, kotero kuti anali kuzigwadira zimenezi kapena kuzipembedza masiku asanu ndi awiri msabata lonse. Ndiye tikutsindika ndithu kuti chinthu chimene chimatsekeleza Mulungu kuti alandile ulemu kapena kuti apembedzedwe Mulungu moona, chimenecho ndi chofano. Anzanga, ndifuna mudzisanthule nokha ndipo mupeze chomwe chikutsekeleza Mulungu wanu kuti asapembedzedwe. Ngati mwachipeza, ndi bwino kudza nacho pamaso pa Ambuye Yesu ndi kulapa chifukwa cha chimenechi. Verse 5. Koma kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha mwa mafuko anu onse kuyikapo dzina lake, ndiko kuchokhalapo chake muzifunako ndi kufikako. Tsono malo amene anasankhidwa opembedzera kwa Mulungu ndi Yerusalemu. Komabe ngakhale kumbuyoko kupembedza kunali kuchitika pa malo amodzi. Mukumbukira pamene nthawi yomwe anali kupereka nsembe kaya chakhumi ndi kuchita malumbiro wena wonse anali kuchita pa malo amodzi. 10:20 verse 15 ndi 16. Koma monga mwa chikhumbo chonse cha moyo wanu muyiphe ndi kudya nyama mʼmidzi yonse monga mwa dalitso wa Yehova Mulungu wanu anakupatsani odetsa ndi woyera adyeko monga yamphoyo ndi yangondo. 16. Mwazi wowoka musamadya, muzithira pa nthaka ngati madzi. Tsono nkhani yomwe ili mʼndime ino ndi yakuti Mulungu akupereka mwayi wa Israeli kuti akhoza kupha ndi kudya nyama za mthengo mʼnyumba zawo, koma chisakhale mbali yachipembedzo ayi. Komabe pakudya amayenera kutsatira malamulo a zakudya. Ndiye pamene tidzalowa mʼchapter 14 tidzapeza kuti muli ndandanda wa nyama zodetsedwa ndi zoyeretsedwa. Komanso munthu wakudya nyamazi amayenera kukhala munthu wina aliyense, kaya amene anali woyeretsedwa kaya ayi, amaloledwa ndithu kudya nawo nyama zimenezi ku nyumba. Nyama za mthengo zomwe zinali zoyenera kuperekedwa nsembe monga mphoyo ndi ngondo. Ndiye chimene anali kusamala pa nyama zimenezi ndi mwazi umene sumaloledwa kudyedwa. Tsono chakudya ichi chikusiyana ndi chakudya chomwe chimaperekedwa nsembe kwa Mulungu, popeza chimadyedwa mʼmalo amodzi amene Mulungu anawayenereza. 21. Malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kuyika kwa dzina lake akakutani mphirani, muziphako ng'ombe zanu ndi nkhosa ndi mbuzi zanu zimene Yehova anakupatsani monga ndinakuwuzani, ndi kuzidya mʼmudzi mwanu monga umo monse mukhumba moyo wanu. Koma monga umo amadya mphoyo ngondo, mumwemo uzizidya odetsa ndi woyera adyeko chimodzimodzi. Koma mulimbikepo ndi kusadya mwaziwo, popeza mwazi ndi womoyo, ni musamadya moyo pamodzi ndi nyama yake. Musamadya uwu muuthire pasi ngati madzi. Musamadya uwu kuti chikukomereni inu ndi wana wanu akudza mʼmbuyo mwanu pakuchita inu zoyenera pamaso pa Yehova. Pamene Israeli ali mʼchipululu, pa Leviticus chapter 17, tiwona kuti Mulungu analamula kuti azipha ng'ombe, nkhosa ndi mbuzi kukhomo la kachisi kuti wansembe awaze mwazi wake kuguwa ndi kupereka mafuta ngati nsembe ya fungo lokoma kwa Yehova. Iyi inali njira imodzi yomwe Mulungu anali yowatetezera ana a Israeli kuti asapereke nsembe zawo kwa mʼbierekezi. Tsono atafika mʼdziko la malonjezano, ana a Israeli ambiri anali kukhala kutalikutali kotero kuti kunali kovuta kuti nyama zizikaphedwa pa khomo la kachisi. Tele ichi ndi chifukwa chake Mulungu akulamula kuti akhoza kupha nyama mʼmakomo mwawo, koma asamale kuti asadye mwazi wake. Panali chifukwa chimodzi chakuti mwazi umayimira moyo. Ichi ndi chifukwa chake mawu a Mulungu amatsindika kunena kuti munthu amapulumutsidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Verse 29 mpaka 32. pamene Yehova Mulungu wanu akadzadulatu amitundu pamaso panu, kumene mulowako kuwalandira, ndipo mutawalandira ndi kukhala mdziko lawo, dzichenjerani nokha, mungakodwe ndi kuwatsata atawonongeka pamaso panu, ndi kuti mungafusire milungu yawo, ndi kuti amitundu awa atumikira milungu yawo bwanji. Ndichite momwemo inenso. Musamatero ndi Yehova Mulungu wanu, pakuti zilizonse zinyasira Yehova zimene azidaiye. Iwowa anazichitira milungu yawo, pakuti angakhale wana wawo aamuna ndi wana wawo aakazi, awatenthawa moto nsembe ya Mulungu yawo. 32. Chilichonse ndikuwuzani, muchisamalire kuchichita. Musamawonjezako kapena kuchepchako. Taonani kuti ana a Israeli akhala akuwuzidwa kapena kuchenjezedwa kuti awononge mitundu yonse ili mdziko la Kanani, chifukwa Mulungu samafuna kuti wana wake akodwe musamphawi wopembedza mafano. Izi zinali chomwechi chifukwa mitundu imeneyi inali yopembedza mafano. Taonani kuti pa chipembedzo cha Baala, monga zipembedzo zina zonse za kuchigunja, munali kuchitika zinthu zoopsa kwambiri, monga kupereka wana wawo ngati nsembe. Okondedwa, ndifuna mukhale ndi chithunzi chakuti mchipembedzo ichi cha Baalachi anali kutenthetsa fanolo, ndipo amaponyamo wana wawo mu fanolo, ndipo wanawo amapyerera momwemo. Tele Mulungu akunena kuti amadana ndi mchitidwe uwu kotero kuti samafuna kuti wana wa Israeli agwepo pa chipembedzo chotero. Anzanga, puziro ndila kuti ife tiyenera kunyasidwa ndi chimene Mulungu chimamuyipira. Ndiye pachifukwa tachionachi wana wa Israeli anali kulamulidwa kusunga malamulo onse a Mulungu. Ngati pakapezeka wina waphwanya malamulo amenewa, ndiye kuti Mulungu amayenera kuchita nawo monga momwe amachita ndi amitundu. Pano ndifuna pamveke bwino kuti Mulungu sadzaonerera zochita za wanthu wena pamene wena alangidwa nazo zinthu zomwezo. Kwa iye uchimo ndi uchimo basi. Ndiye tikutanthauza kuti ngati Israeli angapembedze mafano sadzalekereredwa, koma adzalangidwa ndithu. Tsopano tilawa mchapter 13, chimene chili chofunika so kwambiri, popeza chikuonetsa aneneli wonama ndi milungu yonama. Ndiye tipezanso zomwe zimachitika kwa munthu amene anali kutsogolera a Israeli kuchipembedzo chonamachi. Verse 1 mpana 5. Akauka pakati pa inu mneneli kapena wakulota maloto, na akakupatsani chizindikiro kapena chozizwa, ndipo chizindikiro kapena chozizwa adanenachi chifika ndi kuti titsate milungu ina imene simunaidziwa ndi kuitumikira, musamavera mawu aneneli uyu, popeza Yehova Mulungu wanu akuyesani kuti adziwe ngati mukonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Muziyenda kutsata Yehova Mulungu wanu ndi kumuopa ndi kusunga malamulo wake ndi kuvera mawu wake ndi kumtumikira iye ndi kumamatira. Ndipo mneneliyo kaya wolota malotoyo muphe, popeza ananena chosiyanitsa ndi Yehova Mulungu wanu amene anakutulutsani mdziko la Igupto na akuwombolani nyumba ya akapolo kuti akucheteni mutayenjira imene Yehova Mulungu wanu anatero muzichotsa choyipacho pakati pa inu. Nkhani ili ndi meino ndi ofunika kwambiri, chifukwa anthu ambiri amasokonezeka ndi zimene aneneli wonama amachita, popeza mu zinthu zina amachita zolondola. Koma Mulungu akunena kuti ngati muona mneneli wina amene akuchita zinthu zolondola koma amakana chikhulupiriro cha mawu a Mulungu, ameneyo osamukhulupirira ayi, ndiye pafunika kukhala pansi ndi kufufuza bwino za aneneli amenewa. Tsono Mulungu adalamula kuti munthu akapezeka akusokeletsa wana wake kuchipembedzo cha mafano, munthuyo amenera kuponyedwa miyala kuti afe ndithu. Koma anthu ena amene amaonetsa kuti ndi abwino kapena kuti okoma mtima amati koma apa Mulungu anawonjeza ndithu. Wokondedwa, pamene tikumaliza ndifuna muone inu kuti mchitidwe wofalitsa chipembedzo chonama ndi woopsa, popeza uli ngati nthenda ya kansa yomwe imafunika kuchotsa nyama ikanali yochepa. Ndiye malamulo awa anayikidwa ndi cholinga choletsa kufalikira kwa chiphunzitso ndi chipembedzo chonamachi. Okondedwa, chifukwa cha nthawi ndifuna lero tilekeze pano, koma mundilole kuti ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 11 kuyambira verse 15 ndipo tinakafika mu chapter 13 kulekeza verse 5 momwe taona zalamulo la kutenga malo, malo amodzi opemphedzerapo, malamulo azakudya ndi kuchenjeza za aneneli wonama. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimu kambiri mbali Osman Chirola Amanda potisugulera kusantula mawu Mulungu ku Deuteronomy chapter 11 12-13 pomwe talekezera pa verse 5 mu chapter 13 cha Deuteronomy. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira ambuya kalola tizakumana ndithu mu Deuteronomy chapter 13 yomweyo koma kuyambira verse 6. Makera wathu ndi awa, ndisanachoke tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi, tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Ikakhala email ndiye ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. My SMS 0833-500-222, 0833-500-222. Ndipo ya kuposti ndi tisanthule Bible box 52 Lilongwe, tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Ndifuna ndikulimbikitseni kuti tiyende mawu a Mulungu ndipo ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.